ngibonga umdala ukuthi kukho konke lokhu kwazi lokungiphakamisa. Ngithangqale ngisho ukuthi la ngibuya khona yazwe baphethu bekunzima. Sengibonga umdala ukuthi kukho konke lokhu kwazi lokungiphakamisa. Yisifiso sami, yisifiso sami ukuthi amaphupho wami afezeke. Akonke bengikuthandazela Jesu wami kwenzeke. Ngisenethemba, ngisenethemba that everything shall be better. Dlala sibaningi la endlini, short ukudla efrijini, kumele siye esikolweni. Umadala naye lokhe zama ethukhandizaka naye uyakhathala. Ngibonga ngiphezi ngethuba lekuya enyuvesi, yaza nunderstand impili ke yaba heavy. Ngibonga ngiphezi ngethuba lekuya enyuvesi, yaza nunderstand impili ke yaba heavy. Sekakhanya manje iyabonakala impumelelo, iyabonakala impumelelo, hayi impumelelo. Sekakhanya manje iyabonakala impumelelo, iyabonakala impumelelo, hayi impumelelo. Makukhanye, 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 makukhanye siphile kahle. Yes, siphile kahle. Makukhanye, 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 makukhanye manikhanye. Eh manikhanye. Makukhanye, 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 makukhanye siphile kahle. Yebo siphile kahle. Makukhanye, 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 makukhanye manikhanye. Angiqale ngisho ukuthi la ngibuya khona yazwe baphethu bekunzima. Asengibonga umdala ukuthi kukho konke lokhu kwazi lokungiphakamisa. Ngithangqale ngisho ukuthi la ngibuya khona yazwe baphethu bekunzima. Sengibonga umdala ukuthi kukho konke lokhu kwazi lokungiphakamisa. Yisifiso sami, yisifiso sami ukuthi amaphupho amafezeke.